lapha sixoxa wonke umuntu nesikhathi simnandi nami ngikuthokozela bese ke ngisho into enjengaleyo
We have to make the regular appointments, but please, when Reverend Branham leaves now, that we let him leave. It so happens that he has an appointment and has to leave, and but wherever we are and whenever we are together like this, please follow that little simple rule. God bless.
Bengicabanga kulokhu kusa ngiza ngehla ngomgwaqo ngibe lethi ekudleni kwasekuseni futhi ngakho-ke sihlala cishe amamayeli ayishumi ngaphandle ezweni. Kwenzekile nje ngacabanga ukuthi kukangaki ngilethi. Niyazi ngangilethi ngisho emshadweni wami, bangilinda. Manje uma nje ngingaba late emngcwabeni wami. Ngangashatelwa, yebo. Awu kuhle kakhulu kuba lapha futhi bengingathanda nje ukubuza lo mbuzo ngaphambi nje isikhathi esifishane lapha ukuba nje nale nhlanganyelo inkonzo yami ibiyinto enjengongqubuza nokugqisha izindawo ngezindawo. Akekho waziyo ukuthi ubunzima okubuvezayo kimi nokuvimbela ukuhamba nokuhlangana nabantu nokuxhawula izandla zabo. Futhi njengoba ngishilo izolo busuku, ininikazi langimemela izansi endlini yalo ukuba ngidle dina. He, sengiyacabanga bengiyoba nelinye elihle elidala ebhalishi lombila. Nokuthi kuthathani ukwenzeni ngizimu, niyazi, kodwa uzokwenza kanjani na? Niyabo ungeke nje. Ngakho bengicabanga nje kulokhu kusokuthi kube yisikhathi simnandi kakhulu lapha. Futhi bengizolo ebusuku ngikhulume ngomkhuleko wabagulayo. Nobhili uyehla ngentambama futhi njengoba evamisile ukwenza, futhi avakashe nxa zonke nabafo abasebasha, futhi wonke umuntu, futhi ebaqhawula, futhi uyabuya wayesethi babayi kunenqaba yabantu lapho kuba bakhulekelwe. Manje mina isizathu bengikade ngingakhulekeli abantu kunjengasemhlanganweni, ngisanda kusuka nje eDallas. Nonke benikhuluma ngeDallas nezingqungquthela ezinjengalene ngani, ikakhulukazi ngiza manje ukushumayela, niyabo, ngoba kunginika ithuba lokuphumula kuleyo mibono, nemibono yilokho okungidabulayo. Futhi kodwa ngineminye futhi imihlangano emibili emva kwalo, futhi khona-ke ngizothatha kuphumula okuhle kude. Ngifanele ngibe nakho nje ngizizwele. Futhi ngangiseDallas ngolunye usuku ukubona abahlanu babazalwane bethu bephuma ensimini belokuguliswa imizwa, uRaymond Richie nomfowethu Grant. Futhi ngakhuluma naye futhi emi lapho futhi ezibamba futhi ekhala nomunye umfo ehlezi ephakamise izandla zakhe kanje, futhi wayedazuluka ngokuguliswa imizwa, futhi hamba isikhathi eside kakhulu. Futhi niyazi asenziwe ngemvuthu yesaha, siseyizidalo ezingabantu, niyazi. Futhi ngakho futhi angizange ngiyeke kusukela ngoDisemba, ngakho ngifanele nje ngiphumule. Futhi bengiyojabula ukuqeda izinkonzo, ngiqagele nonke seniyakhathala ngami, ngilimpongolozela ngendlela ebengiyiyo empeleni. Ngicabange ukuthi bengifanele ngibe nobusuku bubodwa ukuthi nje ukuqondisa nodade indlela ebengikhuluma ngayo ngabo. Kodwa niyazi bengingakuqondile lokho kini, niyabo, nina bodade bengikuqondise kulabo abanilingisayo, niyabo. Awu, nansi into eyodwa ngikhona ukuthi inkosi yasho ukuthi yenze owesifazane, owesilisa wayezobusa phezu kowesifazane. Inqobo nje uma indoda ikuvumela ukwenze, badedele bakwenze. Awu, khona-ke yiphutha lendoda, akunjalo na? Kunjalo, bafanele balalele umbusi wabo. Kodwa kungenza ngizizwe ngixakile ngempela kubona ibandla lingena nje esimweni elikuso. Angiqondile kuba luhlaza, niyakwazi lokho.
But
kodwa lapho ngithola ithuba lokukubeka ngempela ezingqungqutheleni lapho befundisi nabo bonke behlezi khona bazoqala kukubeka futhi niyabo ngakho manje-ke asifuni ukwenza lokho ngifanele ngisebenzise nje isayensi encanyana ephathelene nokusebenza kwengqondo ngakho niyazi ngithole abefundisi baqale futhi uma nje sibuyele emgqeni omdala wokugweda njengoba obaba bethu babevame ukubeka phansi imithetho lokhu yikho niyabo futhi bahlala ngakho niyabo ngakho siyakudinga manje usathane uyisitha esinobuqili ngempela uyangena nje ukuze isolo sinjalo bengiyothini na sihlakaniphe kakhulu siluhlaza niyazi ungukuthi nje sinobuqili nje uhlobo nje lobu lelo yigama ubuqili sinobuqili kakhulu nje ukuthi sivele singene kalula kakhulu niyazi kubukeka nje kumsulwa kakhulu into yokuqala ne uyazi ukuthi nje kufana nesicapucabu sinobulwembu sikutholile nakho lapho uyakhona ngicabanga ngento eyodwa lokho ngokuphela kwendlela okungukuthi mhlambe akukude kakhulu kimi ngise yena umfana nhlobo futhi ngifanele ngicabange khona-ke ngihlangana nabo bonke abantu futhi umngane wami wayengitshela ngesinye isikhathi babenikeza umkomelo ngifuna lokhu kwehle kujule ngempela kithi sonke Vancouver, British Columbia babenikeza umkomelo kumfana owayengagibela ibhayisikili ama-yintshi ayishumi nambili kuvundla amayadi ayikhulu babeyomnika ibhayisikili ishweni elisha futhi bonke abafana babecabanga ukuthi babengabagibeli abakahle babeya ezansi nedolobha benzela umama wabo futhi bathole ubhasikidi wegrosa futhi bawufake ngaphansi kwekhopha labo futhi bagibele babuyele muva futhi bangazithindi ngisho izimpondo ngakho ngamunye wayazi ukuthi wayezowunqoba lo mncintiswano babe nomfana omdadlana osasidabane lapho lowo nje niyazi ufana nomfana kamama futhi akukho namunye wabo owamnaka kakhulu ngakho ba bonke bangena esikhathini sabo njengoba izinombolo zabo zazibizwa bangena kuleli bhodi ukuba bagibele futhi ngamunye wawa kodwa umncane umfana osasidabane waligibela waphumela ngo ekugcineni akazange axegezele futhi ngakho bonke abafana bamzungeza base bethi ukwenze kanjani na wathi ngiyalitshela bafana nakho lapho obekukhona wathi ngikubhekisisile nonke ebenikwenza futhi ngilibonile iphutha lenu niyabo benibuka phansi kanje nizama ukuligcina ebhodini ngivele ngabhekisisa ukuphela futhi ngabambelela angangatatazela nakho lapho okhona niyabo lowo ngumqondo hhayi lokho okukhona lapha kodwa ukuphela futhi uhlale ungadadazeli ubheke enkosini uJesu manje asikhuleke umzuzwana nje Nkosi gcina imiqondo yethu kuwe masibheke kugcineni lapho-ke siya kubona uJesu futhi lapha kule ngqungquthela Nkosi manje leli qembu labafowethu nodadewethu abakahle libuthene ndawonye lapha ukuba libe nokudla kwasekuseni nenhlanganyelo sazi kanjani ukuthi isikhathi sethu somhlangano olandelayo ngeke sibe ekudleni kwasekuseni kodwa sibe sesidlweni sakusihla somshado lapho siyohlanganyela khona izinjabulo zenkosi ukuze kube phakade na busisa la madoda Nkosi osekuyiminyaka ishumayela ehlezi lapha kulokhu kusa esempunga futhi enamahlomba aqhothile Nkulunkulu wena wedwa uyazi ukuthi banikele ngani futhi bedlula nakho futhi baba ngiyakhuleka ngayo yonke inhliziyo yami uma ngifumene umusa ebusweni bakho busisa laba bazalwane futhi ubanike izinkonzo ezinkulu namanje Nkosi ngokuba sibadinga ngamunye kukho konke okwabo okungejwayelekile nenkonzo yabo nokho konke kuhamba ukuyokwakha umzimba wakho omkhulu wabangcwele namakholwa futhi njengoba ngima Nkosi njengomfo wabo nesakhamuzi esikanye nabo sombuso ofanayo sisize kulokhu kusa ukukhuluma amazwi ambalwa abezosikhuthaza ukuba siqhubekele phambili egameni likaJesu siyakucela amen. ngiyamangala nje ngaphambi kokuba ngikhulume kini ngendaba encane nje. Bangaki abayocabanga ukuthi umoya ongcwele ubuyojabula kakhulu uma ngiqala kulobu busuku ukubamba izinkonzo zokuphulukisana? Anginaso isikhathi sokubonisana, futhi sifanele sikhiphe amanye amakhadi omkhuleko ngoba kunabantu abalingi kakhulu lapho ukuba bathi nje makuthi lesi sigatshane size lapha nalesi ngapha sizofanele sedlulise amakhadi omkhuleko. Ubungacabanga ukuthi bekuyoba yinto enhle ukubamba ubusuku obubili obulandelayo benkonzo yokuphulukisana ukuze bengingathola umqondo ojwayelekile? Ake sibone iawu. Ngiyabonga, lokho kulungile. Manje sizokwenza ke unini umhlangano wakho wantambama mnumzane na ngelesibili nqo. Awu, ngizonitshela, ngizothumela uLeo. Ukuphi na? Ngiqekele yena uLeo noJane ezansi lapho, uBilly noma abanye babo kule ntambama namakhadi omkhuleko. Benikeza lowo nalowo ofuna ikhadi lomkhuleko. Ngizoshintsha izindaba zami kulobu busuku, futhi ngikhulekela abagulayo. Le ngqungquthela elandelayo ngifuna ukushumayela ngokuthi ukhozi lohlakaze sidleke salo. Ngikuzamile okwezimbili noma ezintathu ezedlule futhi ngakugeja kulungile. Manje ngiyalijabulela nje izwi. Anilijabuleli nina na? Nje jabulelani izwi. Ngakho kulokho kusange kathi ngigxuma ngiya phezulu ngase ngithi, oh nkosikazi, nezinganyana bezihlezi amamayila amaningana phandle ezweni futhi nje bezibambe ukudla kwazo kwasekuseni ngize ngikwazi ukubuyela kuzo ukuba zithole ukudla kwazo kwasekuseni. Futhi nginabafa bancane kanye nami futhi, oh nginesikhathi esikhulu kakhulu nalabo bantwanyana nayo yonke into, futhi angithole ukuba nabo kakhulu impela. Futhi lapho ngiye ekhaya ngesikhathi sasebusuku sizibhixa phansi kwiphansi kuze kube phakathi nobusuku. UJoseph ufuna ukugqogqosha noBeki ufuna ngimxoxele indaba ngento ethize niyazi ukuthi kuhamba kanjani, futhi ngakho sinesikhathi simnandi nokho. Futhi singena ngezelo busuku kwaze kwaba ukulala kwaze kwacishe kwashaya elokuqala ngqo. Kwase ukuthi ke uJoseph ngiyacabanga ulale wafu webusuku egxamalazele intamo yami ngalo nkathi, futhi ngakho siyabathanda abantwana bethu futhi ba siyabathanda. Ngibayise kudleni kwasekuseni futhi bebezolala phakathi ngenkathi ngehla ukuba ngibe nalesi sikhathi sedlanganyelo nokudla kwasekuseni ubungeke ukuthenge ngemali kanjalo. Ukuphakela nje kunqume etafuleni ukudla kwasekuseni kwenhlanganyelo ngakwaba ngcwele bakaNkulunkulu. Futhi kukhonkonzo elungile ngaphandle kokufunda izwi lakhe. Ngakho ngifuna ukufunda nje ingxenye kujwalo ngcwele wesithathu futhi ngisho ivesi lesihlanu, futhi nje ngikhulume nani ngoba umphimbo wami ubuhlungu. Waphendula uJesu, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, uma umuntu engazalwa ngamanzi nomoya angewubone umbuso kaNkulunkulu. Ngiyamangala kulokhu kusa njengoba sibuthene lapha ndawonye bafowethu nodadewethu, nina befundisi nothisha bakasento sikole, nanoma ngabe nini kusho kuthini konke lokhu na? Kungani silapha futhi yini umzabalazo omkhulu na? Futhi ubusuku ngabunye bengizama ukusho lokho, kubukeka sengathi izikhathi eziningi uzama ukugxeka izinhlangano nokuzama ukugxeka lokho nokugxeka lokho. Ngingoweqisayo, yiqiniso lelo, futhi ngezinye izikhathi ngiyakude kakhulu ngakolunye uhlangothi ngibhalansa ngokweqile kwelinye, kodwa angiqondile ukwenza lokho. Ngizama ukusho lokho ukuthi zonke izinhlangano zethu ezinhle nabesilisa bakithi abakahle nabesifazane abakahle nokho lapho singena ebukhoneni bakhe, ngiyesaba ukuthi singahle sizithole sishoda, futhi sifuni ukuba ngaloo ndlela ngaleyo nkathi asibe nakho manje. Njengendoda endala eyikhaladi yayingithulela esikhathini esingeside esedlule engqungqutheleni noma umhlangano, futhi yasho enye into ethize yathi, ngakuxoxisana nenkosi kudala futhi ngayitshela uma kukhona okungalungile ngami mangikuqondise khona manje ngoba ngifuna inkathazo emfuleni. Ngangicabanga yilokho-ke, ngicabanga ukuthi lokho ngokuzwakalisa kahle engizama ukukusho, asikuxoxisane manje ukuze singabi nenkathazo emfuleni ngoba awukwazi ukuhlehla ngalo nkathi. Niyabo, asiqiniseke kakhulu khona manje. Futhi ngakho ngenkathi uJesu ethi kulo mbuso omkhulu ufanele uzalwe ngokusha, manje-ke kungani ngifanele ngizalwe ngokusha na? Yilokho engifuna ukukwazi. uma ngingumfundisi evangeli, uma ngingumuntu olungileyo, futhi ngikhokha izikweletu zami, futhi ngilungile, futhi ngiqotho, futhi ngihamba ngiqonde phambi kwabantu. Yini enye uNkulunkulu abengayidinga kimi na? Kungani ngifanele ngibe nohlobo oluthile lwesehlakalo njengoba abantu bengitshela ukuthi ngifanele ngizalwe ngokusha na? Kungani uJesu athi kulombusi owayephila impilo ephakeme futhi engcwele futhi wacelwa lokho noma akacelwanga kodwa wayalwa ukuthi ufanele azalwe ngokusha na? Ngakho kungesikho ukuzama ukumpintsha enkolelweni yobukhevini manje. Yebo, angikho ekushoni lokho, futhi ngazi ukuthi ngikhuluma nabantu abagcina umthetho. Lokho akusikho nhlobo ngoba ngingumgcini umthetho nami. Kodwa ngiyakukholwa lokho ukuthi uKelvin wayenento ethize, kanjalo no-Arminian wayenento ethize, futhi bobabili babenokuthile kodwa bagijimele kugcineni ukujulile kwakho. OkaKelvin uthi, awu, ngisindisiwe, futhi nje lokho kuyaxazulula. Impilo yakhe iyafakazisa ukuthi akanjalo, khona-ke akasindisiwe. Nomgcini umthetho uthi, ngifanele ngenze lokho, futhi ngifanele ngenze lokho, futhi ngifanele ngenze lokho. Khona-ke uma ungazelwe ngokusha, usalokhu ungasindisiwe. Ngakho nakho lapho ukhona, niyabo, kuphakathi nendawo, maphakathi nomgwaqo, yilapho esifanele sihlale khona. Oyikho ubuKelvin, obuyikho umusa, oyikho yilokho uNkulunkulu akwenzela khona, kodwa lokho okusebenzayo ngokuthi yilokho okwenzela uNkulunkulu ekuthokozeleni lokho akwenzela khona ngomusa. Yileyo mpendulo yonke. Khona-ke uma ngisindisiwe, khona-ke ngiphila sengathi ngisindisiwe, kodwa bengingaphila sengathi ngangisindisiwe futhi ngingasindisiwe, niyabo. Ngakho-ke yiqiniso khona-ke likuletha kule ndawana ukuthi sifanele sizalwe ngokusha. Ngakho isehlakalo sokuzalwa ngokusha siyasho ukuthi siyini? Akusho ukuthi ngiyakholelwa ekumemezeni nakho konke ukubonakaliswa nezibonakaliso zikamoya, kodwa nokho lokho akukabisikho, niyabo. Kuyinto ehlukile kulokho, yisidalwa esisha, into ethize enhliziyweni. Futhi angazi noma thina befundisi bobabili abesilisa nabesifazane, uma izikhathi eziningi singalisho nje igama ufanele uzale ngokusha bese sikuthatha sikweqise emakhandeni abantu kanjalo. Lapho sifanele sibuyele endawaneni futhi sibazise ukuthi ukuzala kusho ukuthini. Yebo, kuzofanele kubuyele kokuthile okungaphezu kwamazwi, kuzofanele kubuyele eqinisweni eliqavile. Futhi lokho ngokuthi lesi sehlakalo esikhulu sokuzala ngokusha nalokho esikuphiqizela khona, yebo. Manje kunezikhathi eziningi ukuthi siqala kucabanga ukuthi, awu, uma sizelwe ngokusha futhi sajabula futhi samemeza futhi sakhuluma ngezilimi noma sabonakalisa uNkulunkulu ngandlela thize, yilokho-ke. Kodwa bazalwane, niyazi njengabefundisa uqobo lwakho ukuthi lokho akusikho. Manje sibabonile abantu begxuma, bemeza, besina futhi bakhohlise, bebe, beqambe amanga nakho konke okungeni, yabo. Futhi siyakwazi lokho, ngakho lokho akusikho ayekhuluma ngakho. Futhi kikathi Martin Luther ethi abalungileyo baya kuphila ngokukholwa, wathi sikutholile. No-John Wesley ufika nento ethize entsha. No-Luther waye qinisile impela njengoba athi olungileyo uya kuphila ngokukholwa, kunjalo baya kuphila ngokukholwa. No-Luther washo ukuthi abalungileyo baya kuphila ngokukholwa, khona-ke sifanele sikwenze lokho. Wayecabanga ukuthi wayenawo, kodwa wathola ukuthi wayengenawo. U-Wesley wathi lapho uthole ukungcweliswa futhi umemeza unawo, kodwa wathola inqwaba yabo yamemeza yayingenawo. NePentecost ithi uma sikhuluma ngezilimi sinawo, kodwa sitholile abaningi bakhuluma ngezilimi futhi babengenawo. Kunjalo, ngakho kuyinto ethize ehlukile kulokho, mfowethu, kunjalo. UJesu akazange athi uma bememeza, uma bekhuluma ngezilimi, uma benze lokho, wathi niyakubazi ngezithelo zabo. Niyabo, nesithelo sikamoya asisikho kumemeza, ukukhuluma ngezilimi. Lokho yizingxenye ezingahlukaniseki zikamoya ongcwele, kusobala, kodwa kungalingiswa, siyakwazi. Ngike ngabhekana nenqwaba yemimoya emibi empilweni yami nezinyanga abathakathi, kanjalo njalo nasemhlabeni jikelele. Ngiyibonile imimoya emibi imemeza, ikhuluma ngezilimi, yenza konke okubonakaliswa. sibabonile benza zonke izinhlobo zezibonakaliso nezimanga nakho konke okunye amademoni futhi aphike ukuthi kwakukhona ngisho noNkulunkulu yabo kodwa ungeke wahamba ngalokho futhi lapho sekufika emadlingozini ethu futhi mina khumbulani ngiyakholelwa kukho ngikholwa ukuthi noma ubani onenkolo eqotho uzomemeza futhi enze ngiyakukholwa lokho kodwa nokho lokho akusikho konke kwakho njengendoda endala ikhaladi yayiphansi lapho endizimu idla ikhabe yacela ukuyinika ucizo lokhabe yathi bekunjani lokho mfana na yathi lokho bekumnandi kodwa kusekhona okunye kwalo ngakho ileyo ndlela okungayo ngalendlela lokhu kuhle kodwa kukhona okunye okuningi kwakho niyabo singeke nje saphila ngalolucwezu olulodwa ngakho kukhona kwehlukile ngakho uma nina bazalwane nabefundisi enikwazi kakhulu ukuchaza lokhu manje bengingathatha indikimba encane lapha ebenginayo engqondweni yami lapha ukuba ngishumayele ngayo ukuphila kodwa ngenkathi ngehla into ethize ingishayile uphambi kwabefundisi kulokhu kusa uphambi kwamadoda aphethe izihluthulele ezandleni zawo khuluma okwedlula konke ongakwenza ngezinto ezizosiza la madoda inqobo nje uma laba bantu bengasizwa umhlaba wonke uzothola usizo amabandla enu nandawo zonke bazothola usizo kukho futhi empeleni bazalwane sisebenzela indawo eyodwa konke ukwehluka kwethu lokho konke lokho sisaletha imiphefumulo enkosini eyodwa lowo nguNkulunkulu futhi yilokho esikukhonela lapha futhi manje kulokhu kusa ngifuna ukuzwakalisa kini engikucabangayo nokuthi kungani ngifanele ngizalo ngokusha ngifuna ukukuzwakalisa kini ngendlela yomntwana asithathe uhambo luncane uma nithanda futhi sibuyele emuva ngaphambi kokusekelwa kwezwe manje sifundiswa ukuthi imizimba yethu ivela othulini lomhlaba nesayense yezokwelapha iyakusho lokho nebhayibheli liyakusho lokho ngakho yinye into abavumelana ngayo ukuthi sivela othulini lomhlaba futhi lapha esikhathini sithize sedlule ngangikhuluma emhlanganweni wasekhiwanisi futhi ngangikhuluma ngendaba yabaningi ukuthi abantu abaningi nalokho ababekukholwa kanjalo njalo nalomcabango kufika lokhu ukuthi okwalapho imizimba yethu iyavela khona futhi ngabuza udokotela ngathi dokotela ngifuna ukukubuza umbuzo owaye khona emhlanganweni kuyiqiniso yini ukuthi umzimba wami wavela othulini na wathi ngani mfundisi ohloniphekile ubufanele ukwazi lokho ngathi yebo kodwa ngifuna ukwazi ukuthi wavela kanjani othulini ngani wathi ngokudla okudlayo wathi udla ukudla futhi kuphenduka amangamuzana egazi aw ngathi kholeke uma lokho kunjalo kholeke lapho ngidla kakhulu ngizifaka kakhulu umhlabathi kimi ngiyoba mkhulu futhi ngibe namandla kakhulu njengokuthela amanzi esuka kujeke angene engilazini noma ukubeka impahla phansi izinqwaba zempahla noma okunye okunye okuningi engikufaka kuwo ngiyoba mkhulu futhi ngeqine kakhulu wathi lokho kuqinisile ngathi manje ke ngifuna ukukubuza umbuzo kukanjani ngikathi ngineminyaka eyishumi nesithupha budala ishumi nesikhombisa ngiqhubeke njalo ngize ngibe cishe namashumi amabili nanhlanu ngidla isinkwa inyama amazambane kanjalo njalo njengoba ngidla manje futhi kuphenduka amangqamuzana egazi na kunjalo ngathi kungani ngidla into efanayo manje njengoba ngiyidla ngaleyo nkathi kodwa lapho ngikudla khona-ke ngangiya ngokuba mkhulu ngaqina ngaso sonke isikhathi futhi lapho sengithi angibe namashumi amabili nanhlanu ngidla kakhulu kwakho kangcono sengiyaguga ngiba buthakathaka ngehla na kungani uma ngithela amanzi kujeke ngiwafaka engilazini futhi agcwala aze agcwale cishe wafu bese-ke ngithela kakhulu ngokushesha futhi ngokushesha ayehla na ngokwesayense ngitshele ukuthi kwenziwa kanjani ngeke kwenziwa kodwa ibhayibheli linempendulo kuyisivumelwano sokubonana uNkulunkulu asenze nesintu wake wa ulapha khona-ke ufanele uhambe noNkulunkulu uthola isithombe sakhe futhi ngizobeka nje ngendlela ey'nganekwane kulokhu kusa wesilisa nowesifazane abadala kunabo bonke lapha kulo mbuthano kulokhu kusa phambi kwami umyeni nonkosikazi futhi eminyakeni embalwa edlule wawungomncane wesifazane omuhle nendoda yayiyinsizwa indoda ebukekayo futhi mhlawumbe usanda kungena enkonzweni yakho umama wayemuhle nokuthi kanjani usuku owamholela ngalo phansi altar futhi watshela leyo nceku kaNkulunkulu ukuthi umthathile ukuba abe ngumkakho osemthethweni unkosikazi oshadile ukuthi wawujabule kanjani awu benidla ukudla okufanayo enikudlayo lapha kulokhu kusa futhi wawu eminyakeni embalwa nje emva kokuba ushadile ngokunye okusa wavuka futhi wena wathi mama kukhona umbimbi ngaphansi kwalawo mehla amahle ofikayo wathi yebo baba futhi kade ngiqaphela izinwele ezimpunga eziza enhlafunweni yakho yilapho ingane yokuqala yazalwa khona cishe kwenzekani na ukufa kwase kungenile kukubeka ekhoneni amaningi kodwa masinya kuzokubeka ekhoneni futhi kukugcine lapho uyabo ngoba kuzokuthatha uNkulunkulu wayenesithombe sakhe silungisiwe lokho ayiye kufunela wena emva kwalokho manje ngiyakholelwa ekuvukeni ubuKristu ubukholelwa ekuvukeni yonke into isekeleke ekuvukeni manje abantu abaningi bacabanga ukuthi bayehla kanje bazobuya benyuke olunye uhlobo lomoya benamaphiko bendiza nizobuya nikhuphuke abesilisa nabesifazane njengoba ninjalo manje ileyo ndlela uma leli bhayibheli liwa lisuka emsamo lehlele etafuleni futhi ukuthatha elinye ibhayibheli bese ulifaka endaweni yalo lokho akusikho ukuvuka lokho ngokubeka okunye esikhundleni ukuvuka ukuletha ibhayibheli lifanayo elehlayo nokuvuka ngokuphakamisa umuntu ofanayo owehlayo bese kuthi ke kuvukeni konke uma abanye manje kulokhu kusa usumdala futhi umpunga futhi unamahlomba aqhothile nomama nawe unenqaba ye inqaba yokunkenketha nezinhlungu nezinto owawuvamise ukungabi nazo futhi kuyashintsha kodwa uyakhumbula usalokhu ukhonza uNkulunkulu ofanayo owakuletha emhlabeni khona ke kufanele konke kube senjongweni kaNkulunkulu ukukuvumela ube ngale ndlela kodwa uyakhumbulani ekuvukeni awuzukuba nezinwele ezimpunga nambimbi konke ukufa okukwenzile kuwe kuzokhohlwakala ekuvukeni uNkulunkulu ngenkathi edwebe isithombe wathi nampo lapho bekhona manje woza kufa kodwa ungeke ubathathe ngize ngikuvumele ukwenze bese kuthi ke lapho ungena othulini futhi uvuke futhi nizobuya niyizithandani ezithandekayo ezifanayo enani yiso ealtar ngalokho kusa ukuba nihlale phakade ngaleyo ndlela ngakho yini okufanele siye sabe na omunye wathi kimi esikhathini esingeside esedlule wathi Billy uqonde ukungitshela ngangishumayela ngo-Abrahama lezo zingelosi ezafika kuye futhi zakhuluma naye futhi ngathi kwakunguNkulunkulu nezingelosi ezimbili wathi uqonde ukungitshela ukuthi lewo kwakunguNkulunkulu emzimbeni wenyama na ngathi impela kwakunjalo ngase ngithi kwakungesiwo umzimba moya kwakunguNkulunkulu kwakungumuntu enyameni futhi wayenguNkulunkulu wathi manje ke ngifuna ukukubuza wawuthola kanjani lowo mzimba na ngathi awu umdala omkhulu owenza amazulu nomhlaba futhi senziwe ngemisuka eyishumi nesithupha lokho iphotashi namapetroleum no nokukhanya komhlaba nezulu necalcium nokunye nokunye ngani uma wayengena kuthatha leyo misuka eyishumi nesithupha futhi wayiphefumulela kanye kanye wathi woza lapha Gabrieli ngena kulokho futhi wenza owodwa kaMikayeli nowodwa wakhe ngani impela wakwenza futhi kodwa ke wanyamalala emzuzwaneni nje lowo ngubaba wami akune ndaba ukuthi kwenzekani kule potashi necalcium uyazi ngo lapho olele khona ngangimi phambi kwengilazi esikhathini esingeside sedlule ngikamale ezizinwele ezimbalwa nginazo ezisele umkami wathi kimi wathi Billy usicishe ube nempandla ngokuphelele ngathi kodwa angilahlekelwanga nangolulodwa lwazo wathi ngiyakucela ngitshele ukuthi zikuphi ngathi ngizokuphendula lapho ungiphendula ngitshele ukuthi zazikuphi ngaphambi kokuba ngizithole ngizokutshela ukuthi zingilinde kuphi uma zinjalo zazikhona ngaphambi kokuba zibe njalo zazifanele zivele ezintweni zokwakha zalomhlaba khona ke zazilapha ngaphambi kokuba ngize lapha futhi zizoba lapha emva kokuba sengihambile kodwa ngolungisoku uNkulunkulu uzosivusa sobabili futhi siyohlangana ndawonye njengensizwa eyayivamise ukuba yiyo kudala. Ubaba wami obengathi ngene kulokho futhi ungene kulokho, uzothatha umphefumulo wami ngolunye usuku nomphefumulo wakho futhi sizobuyela emuva sibe yinsizwa nentombi futhi ukuba siphile phakade. Manje uNkulunkulu akasuye uSiyezi noRobhaki iHarmony House nabo usenza sibukeke sehluke, wenza izinto zehluke, wenza izintaba ezinkulu nezintaba ezincane, wenza izihlahla zomphopula futhi wenza izihlahla zomokhe futhi wenza amasundu, wenza izihlahlana futhi wenza izihlahla ezinkulu, wenza imifula, wenza izingwadule, wenza izilwandlekazi futhi wenza amathafa, wenza onekhandla libomvu, onekhandla limhlophe, onekhandla lintsundu, onekhandla limnyama, umncane umfishane ukhuluphele nongenandaba nebo. Ubenza ngaleyo ndlela ngoba yilokho akuthandayo. Imvelo yakhe uqobo iyafakazisa ukuthi uyini. Manje bakhuluma nge abaningi benu bantu lapha abavele eFlorida unendawo emangalisayo, kodwa unakekela kangcono utshani bakho kunoma ngenza izinwele enginazo ezisele. Unciphisa ububanzi ngaso sonke isikhathi, ubugcina bushelela nje futhi ngale ndlela ngaleyo ndlela. Manje kungahle kube kuhle esweni lo muntu, kodwa kimi ngiyalithanda ihlathi isiqongo sezintaba lapho simigoxigoxa indlela uNkulunkulu akwenza ngayo nendlela athanda ukubuka ngayo ngaphambi kokuba kuphendukezelwe. Ngiyayithanda indlela uNkulunkulu enza ngayo izinto futhi ngiyayithanda indlela abenza ngayo abantu. Une uthanda uNkulunkulu wezinhlobonhlobo, wenza izimbali ezibomvu, izimbali ezimhlophe, izimbali ezilihlaza sibhakabhaka. Yileyo ndlela enza ngayo isinto futhi yileyo ndlela esiyoba ngayo ekuvukeni. Uthatha izimbali ezisabukho bezane bese uzixubanisa bese uziyeka kanjalo, zizobuyela embaleni wazo wasekuqaleni obukhwebezane. Futhi niyazi abanye benu bafuyi bemfuyo, nizalanisa ihashi lensikazi kumnyuzi. Umnyuzi ungeke uphinde uzizale futhi, kuzofanele ubuyele kokwawo kwasekuqaleni. Futhi yileyo ndlela okuyoba ngayo ekuvukeni, sizobuyela kokwasekuqaleni, sibuyele kulokho umuntu ayeyikho ngenkathi uNkulunkulu ebenza ngomfanekiso wakhe ensimini yaseEdeni. Indoda izoba indoda, wesifazane uzoba ngowesifazane. Futhi angeke amdinge uMax Factor ukumenza abukeke emuhle, uyoba muhle kwasekuqaleni nje yena. Manje qaphelani, kwenzeka kanjani konke lokhu na? Manje uma sivela othuleni lomhlaba, iBhayibheli elithi sakwenza, kanti futhi isayense ithi sivela othuleni lomhlaba. Khona-ke impela imizimba yethu yayilele kulomhlaba ngenkathi lokhu kwakusengukuqhuma kwentabamlilo ngaphandle kwekuchashaza lokuphila. Uma kungazange kwavelaphi na? Uyakwazi ukuthi umzimba ophila kuwo kulokhu kusa wawulapha iminyaka ezinkulungwane eziyishumi ngaphambi kokuba kube nechashaza elilodwa lokuphila luke luze lubekwe emhlabeni na? Ngenkathi uNkulunkulu enalo mcibisholo omdala ulenganganeleya ewujikisa elangeni futhi ewuzungezisa ngapha, futhi wayedala phakathi lapho ikhalsiyami, ipotashi namapetroliyami nokunye nokunye, wayenakho engqondweni yakhe enkulu ngaloo nkathi ukuthi ubuyohlala kulili tafule kulokhu kusa. Oh haleluya, uNkulunkulu ungenasiphelo. Lapho umbazi eyokwakha indlu wenza kanjani na? Wendlala onke amapulange akhe kuqala, unakho emqondweni wakhe nje lokho azokwakha. uNkulunkulu wayenakho ngaphambi kokuba izwe lize libe khona, laba nechashaza lokuphila kulo. Wayena umzimba wakho ulele khona lapho. Uma wayengenawo wavelaphi na? Yingaleso sizathi waye usonta futhi ewuginga futhi ewuphendula, ubeyoba nawo elangeni ngale ndlela futhi ubeyokwenza ipotashi futhi ubeyowubuyisela emuva ngale ndlela futhi ubuyokwenza calcium, ubeyowubuyisela emuva ngale ndlela ubuyokwenza amapetroleum. Oh malibongwe igama lakhe elingcwele. Yini okufanele siye sabe na? Sifanele sibe ngabantu abakhululekile nabajabule kunabo bonke okhona nomaphi, futhi asidingi ukuqagela ngakho. uNkulunkulu uphakathi kwethu futhi uyakufakazisa kunjalo, futhi kuhambisana nezwi lakhe nomoya wakhe. Manje ake sikuthathe imizimba yethu kungakabibikho ngisho umhlaba waqedwa ukubunjwa, imizimba yethu esiphila kuyo khona manje yayilele emhlabeni, ipotashi, calcium, ipetroleum nokunye nokunye. Manje ake sithathe isithombe sincane ukuze singakugeje futhi emva kokuba umhlaba usubunjiwe nakho konke okwawo kulele lapho nje ugwadulo oluphaphathekile lungakaze lube nokuphila kulo ngakungakaze kube nelutho ebizwa ngokuphila kodwa yonke impahla yokwakha yayilele lapho ukwenza imizimba yethu futhi sengiyamuzwa uNkulunkulu ethi kumoya ongcwele omkhulu uma manje futhi ufukamele phezu komhlaba manje siyazi igama elithi ukufukamela linguku ukuba ngumama njengesikhukhukazi amatshele aso noma ukukhala njengejuba libiza umata walo hambani nifukamele phezu komhlaba manje sizofanele sisebenzise umcabango lapha ukwenza umdlalo wasesiteji khona-ke umoya ongcwele omkhulu waphuma futhi welula amaphiko akhe phezu komhlaba futhi uqala ukufukamela inhloso futhi lokho kwakungukuveza into ethize ukuveza lokho uNkulunkulu ayeyikho njengoba ngasho ngobunye busuku yimuphi owayengowokuqala isoni noma umsindisi na kumayelana nani konke lokhu empeleni na yikuphi okwakungokokuqala umphulukisi noma ukugula na ngani ngempela umphulukisi uthi awu kungani sake saba yizoni-ke na kwakufanele kube ngaleyo ndlela uma uNkulunkulu engumsindisi wayefanele abe nento ethize azoyisindisa ngakho akukho lutho olungalungile konke nje kusebenza ngendlela yakhe manje bengingeke ngikusho lokhu ezonini ngikusho kubefundisi niyabo nabantwana bakaNkulunkulu konke kusebenza kahle akulindaba ukuthi senzani noma sikwenzi kuzophuma kahle ngoba lokho uNkulunkulu ayekwazi ngaphambili wakumisa manje qaphelani khona-ke njengoba kuhambahamba njengoba kunjalo liphuma kahle asikho isidingo sokuba sikhathazeke ngoba kuzolunga manje uma uNkulunkulu uma lapho uma sinokukhanya imini ukuba-ke babungakaze bube khona ubusuku na wawuyokwazi kanjani ukuthi isikhathi sasemini sasiyini na lungaba kanjani usuku uma ubungakaze ugule ubuyokwazi kanjani ukuthi uyijabulela kanjani impilo na uma ubungakaze ulahleke ubuyokwazi kanjani ukujabulela ukusindiswa na ngani mfowethu ngolunye usuku lapho ujesu eyofika nokuvuka lapho uNkulunkulu letha lelizwe ebulungisweni futhi wonke umuntu olele othulini lwalo mhlaba uya kuvuka ebukhoneni bakhe futhi zimi sizungenze lo mhlaba izigidi siqinile sicula izindaba zokuhlengwa izingelosi ziyobuthana ngaphandle namakhanda ekhotheme zingazi ukuthi sikhuluma ngani zazingalahlekile azazi ukuthi kusho ukuthini ukusindiswa siyazi ukuthi kusho ukuthini ukulahleka nokusindiswa sinobaba senake naqaphela ujesu wathi ngenkathi ekhipha udeveli wakwenza ngomunwe wakhe na ujesu wathi uma ngikhipha odeveli ngomunwe kankulunkulu ngomunwe kankulunkulu niyabona ukuthi udeveli uyini kuye ngokuphulukiswa na kuyinto encane nje kodwa bhekisisani lapho imvu ilahlekile wenzani na wahamba futhi wathatha imvu wayeseyibeka emahlombe akhe iyiphi ingxenye eqinile kunazo zonke yomuntu na umhlane wakhe nemilenze yakhe niyabo udevela akalutho kuye kodwa imvu uyibeka inqume emahlombe akhe futhi abambe izinyawo zayo futhi uyithwala ngokuqina okwedlula konke komzimba wakhe aze ayibuyisele muva esibayeni uNkulunkulu uyabathanda abantwana bakhe manje wabathola kanjani na umoya ongcwele waphuma futhi wafukamela phezu komhlaba futhi lapho eqala ukufukamela ekhala ake sithi nje ngenxa yokukhuluma wayihamba wayebiza ekhala njengejubala kusihlwa lapho lihlezi likhalela umata walo futhi lapho eqala ukukhala phezu kwalutho kodwa ugwadulo oluphaphathekile lokuqhuma kwentabamlilo bukani lwehla ngegquma lapho ngibona iphotashi iqala ukwedlula nekhalsiyamu ethize ngiyaqaphela-ke futhi into exakile umswakamo omncane nepetroliyamu iqala ukuhambisana ndawonye futhi khona ngqo ngaphansi kwedwala elincane encane imbali yephasika yaphakamisa ekhanda layo ukuphila kufika emhlabeni futhi uyamemeza futhi yathi woza baba buka lokhu uNkulunkulu baba uyakubuka wayesethi lokho kuhle kakhulu qhubeka nje ukhala futhi wakhala nezimbali zamila notshani bamila nokuphila kwezitshalo nezihlahla zakhuphuka nezinyoni zandiza ziphuma emhlabeni ngasothulini futhi emva kwesikhashana kuphila kwesilwane kwavela futhi waqhubeka nokukhala futhi umuntu wenyuka wayebukeka emangalisa kodwa wayenesizungu wayengena ngenaye umsizi ngakho kubona lokho ngifuna lokhu kunamathela ngempela manje uNkulunkulu kazange afake wesifazane kokudaliweyo kokuqala ungumkhiqizo ovele kamuva wendoda owesilisa nowesifazane wayemunye owesifazane ekuqaleni wathatha owesifazane ku-Adam futhi indoda nomfazi bamunye ngempela kodwa lokho kwenzelwa ukuba baphile bazizale futhi ukuba afaka enyameni kodwa wathatha ingxenye yobufazane yowesilisa futhi wenza owesifazane ngayo ngakho-ke lapho owesifazane zama ukuziphathisa kowesilisa agqoke okowesilisa futhi akhulume okowesilisa uphumile endaweni yakhe owesifazane unobufazane unomoya omuhle unothando akamkhulu futhi eqhubeka futhi eziphathisa kowesilisa awu akafanele ukuba njalo futhi lapho enza lokho impilo yakhe iphendukezelwe kunomoya omuhle onothando onomusa lapho u-Adamu ewuhlobo olukhulu luqinile ngokuba wayeyindoda uhlobo lobudoda owesifazane wayenobufazane kodwa ngumoya ofanayo ngokuba wamthatha ku-Adamu futhi qaphelani lapho indoda ithatha unkosikazi futhi ithatha lo nkosikazi imfake esifubeni sayo sizethambele ezixubile futhi ucindezela lona owesifazane esifubeni sakhe njengesithandwa sakhe ubeka imilobo yakhe kuye umunye wesifazane lapho kuyokonakalisa kuze kube phakade bamunye akekho omunye wesifazane ofanele aze yanele leso siqu awunelungelo ngezingalo zakho zigaxe wesifazane indawo yokudansa noma ndawo kunjalo unonkosikazi futhi wamdonsela esifubeni sakho futhi unkosikazi wambeka enhliziyweni yakho futhi wakulobisa ngomlobo kuye futhi ungowakho futhi ungowakhe futhi wena sifazane ukuthatha enye indoda ngezingalo zakho wone isiqu owathathwa kuso kukhumbule lokho lapho uziphathisa kwendoda uphumile endaweni yakho futhi lapho indoda iqala ukuba nokutabane nayo futhi itetosa nalokhu lokho nokunye iphumile endaweni yayo ingubasi ingumbusi hayi manje ngiqondile umata waphansi ngithe nje umbusi umsizi hayi ukukhahlela abesifazane ngapha nangapha aba kodwa ibhayibheli lathi uNkulunkulu wathi kokudaliweyo uya kunibusa hayi ukuba ngubasi kodwa ukuba ngumsizi ingxenye yakho unomoya omuhle futhi unomusa futhi uthambile ufanele umhole ngapha nangapha kamnandi ngoba uyingxenye yakho uhamba umphathe kabi khona-ke uziphatha kabi uqobo lwakho futhi indoda ephilile ngokwengqondo ngeke ikwenze lokho kulungile ngakho manje qaphelani kodwa ngenkathi esebonele umuntu uhlobo olunje pho ayeyilo angikholwa ukuthi esinye esikhulu isilwane sangaphambi komlando ngikholwa ukuthi wayengumuntu njengoba nje uNkulunkulu athi wayenguye futhi angikholwa ukuthi u-Eva wayeyinto efana ngangimi endaweni yokugcina amagogo eGrisi ngesinye isikhathi futhi ngabona isithombe esithize sidumile leso sika-Eva no-Adamu futhi kwakukhona u-Adamu nezinwele he futhi ziphuma ekhalini lakhe kanjalo no-Eva waye isidalwa esibukeka kabikabi omunye omlenze omkhulu kunomunye nonyawo luphumele eceleni namazinyo akhe ayehleleke kanje uma lokho kuyoba yilokho u-Adamu akubona kuqala indoda eyothakasela usifazane onjalo kwakuyini na kungubunzima yingaleso sizathu kungani amadoda engezi kukristu kwasekuqaleni lapho eqonda ukuthi isoni na isacashile ezihlahleni nonkulunkulu usabiza kukhombisa ukuthi yenzani kuqaleni yilokho eyenziwe ngakho igwala kwasekuqaleni manje kodwa u-Eva wayemuhle wayemuhle ngempela u-Adamu wayeyindoda ejwayelekile nje enamandla imisipho emikhulu izinwele ezintekenteke zizungeze intamo yakhe ake sithi u-Eva waye bobabili babehambaze babengazisono futhi bona ngosuku lokuqala babehlezi lapho futhi uAdamu wambuka wayesithi ngani uyinyama yenyama yami nethambo lethambo lami kungani na wathathwa kuye wayeyingxenye yakhe hayi kokuteliweyo kwasekuqaleni kwase kuphelile kodwa wathatha kukho ukukhombisa ukuthi bamunye futhi kuthiwani ngomshado nesahlukaniso namhlanje phakathi kwabantu bePentecostal na kwena-ke siyafundisa sikholwa ukuthi ufanele uzalwe ngokusha ngiyabona ukuthi ngifinyelela kuphi na uma ukukholwa khona-ke asiphile njengakho asiveze lokho esikhuluma ngakho ngenxa yokuthi sigcina umqondo wethu usebandleni nakule nhlangano kuleli qembu nalona wesifazane leyo ndoda susa umqondo wakho kubo bayohluleka beka ingqondo yakho kuKristu ezwini lakhe khona-ke lingeke lehluleka makabe yisibonelo sakho angabi muntu izikhathi eziningi laba bantu bedlula ezweni ababizwa ngabaphulukisi ngokukaNkulunkulu abantu baqala ukubathatha babe yisibonelo kungcono ususe umqondo wakho kubo kunjalo gcina umqondo wakho ukuKristu nguye ogcina umqondo wakho ukuye hhayi kumelusi wakho mthande umelusi wakho futhi umhloniphe uyindoda ehloniphekile indoda kaNkulunkulu ngokweqiniso kodwa gcina umqondo wakho ukuKristu nothando lwakho lubekwe kuKristu mhloniphe nje njengoba enjalo njengomfundisi ehloniphekile ngoba umele uNkulunkulu kuwe manje kodwa khona-ke sizobaqaphela ukuthi babe nomoya omuhle futhi benothando kanjani futhi manje ngithi amehlo akhe ayebukeka njengezinkanyezi zikhanya eluhlaza kwesibhakabhaka njengoba ayengaba njalo nawo njenge-etshebezela nje ufanele ukuthi wayemuhle no-Adamu wambuka ngani kwakuluthando ekuboneni kokuqala ukuhlinzwa kwakwenziwe futhi wathathwa ohlangothini lwakhe futhi kufanele ukuthi wayembambe ngesandla futhi besiyesho lokhu wathi ake sithi ukushaya umoya kancane sithandwa lowo kwakungumnumzane nonkosikazi wena eminyakeni edlule futhi sathi ukushaywa umoya kancane futhi behla bedabula engadini futhi into yokuqala niyazi nakho kuphuma ukubhonga okunolaka ehlathini kwakungubani na kwakunguliyo ingonyama wayenganako esaba kwakungekho lutho ngaye ukuba esabe wayenothando oluphelele futhi uthando luxosha kwesaba futhi yena uAdamu wathi woza lapha liyo Eva awukaze uhlangane nakho lona ngibize ngokuthi ingonyama ngiqambe yonke into lapha futhi wayinwaya kwingemuva le ntamo futhi yakhala njengekati futhi yabalandela ushitha ingwe yephuma futhi zona zonke izilwane zibalandela macala onke futhi emva kwesikhashana uAdamu wathi sithandwa uyazi ukuthini sekucishe impela kuhle kungcono siye esontweni lowo kwakungu-Adamu no-Eva wokuqala njengoba niyinzalo yabo namhlanje hhayi ukuthi sifanele siye ehotelaneni elingasemgwaqeni sifanele sihambe siyodlala umdlalo wamakhadi ibhanko sifanele siyokhonza lapho ilanga selishona abazange baye ebandleni elikhulu elihle lihlotshiswe lonke ngokhuni olubomvana ne-okani yamadola ayizinkulungwane eziyikhulu kulo benyukela emahlathini imithi yamapulangwe futhi mhlawumbe ukuthi izwi mcabango elaphuma kuNkulunkulu ake sithi lalisesimweni esenzekayo yomlilo indingilizi yokukhanya ngiyakubona nje kulenga ezihlahleni ngaleya nemishwe kulo ikhanya phansi ngenkathi uAdamu no-Eva beguqa phambi komdalo ukuba bakhonze futhi sengiyalizwa iphimbo livela kulelo futhi lithi abantwana bami bakujabulele ukuhlala kwabo namuhla emhlabeni inkosi uNkulunkulu wenu aninike wona na yebo baba bekumangalisa yabo bangabaphathekayo bangathinta bangadla bangathanda futhi bona ngani bangabangempela abasiyomoya bayinto ephathekayo umuntu uzo uNkulunkulu wenze izingelosi kodwa akazange akwenze eyodwa awusoze kwaba yiyo futhi zonke lezi lapha ingelosi enamehlo ansundu ingilindile lawo ngamanga kadeveli kodwa umkakho usengumkakho namanje lokho uNkulunkulu okuhlanganisile emhlabeni ngiyokuhlanganisa ezulwini okubopha emhlabeni ngiyokubopha ezulwini akukho okuyohlukanisa lokho uNkulunkulu akwenzayo angeke khona-ke wayelapho-ke owesifazane futhi bathi yebo nkosi sijabule kakhulu namhlanje emhlabeni inkosi uNkulunkulu wakho asinike lona futhi siyakuthanda baba bayakhonza kusobala manje ngiyacambalala ukuba ngilale noAdam welula ingalo yakhe enkulu noEva wabeka elakhe lidle ikhanda lincane engalweni yakhe njengoba wenza kumama kubaba iminyaka edlule futhi kwathi nje bangalala walalisa uLiyo ingonyama phansi ngapha noshitha ingwe phansi lapha futhi wabalalisa phansi bonke uNkulunkulu wakwenza ukuphumuza okudaliweyo kwakhe kwase ukuthi ke ibandla lasezulwini liyaphuma sengiyambona uGabrieli kuphuka futhi uthi ubuka uAdamu futhi uthi uyazi baba ubukeka njengawe nje kukangaki inkosikazi nami senyukela empeteni kaJoseph omncane izolo busuku ngisho wayesethi pili uyazi ukuthi isiphongo sakhe siphakeme sifana nesakho ngase ngithi kodwa amehlo akhe makhulu njengawakho ngani na ufanele abukeke njengathi uyinzalo yokuhlangana kwethu nomuntu ufanele abukeke njengoNkulunkulu ngoba yenziwa ngomfanekiso wakhe impela. Baba ubukeka njengawe nje buka izindebe zakhe namehlo akhe kusobala ubaba ebuka abantwana bakhe ukuthi kwakumnandi kanjani bengalokothi kubaba gule bengalokothi bafe bengalokothi babe nobuhlungu benhliziyo bengalokothi babe nokukhathazeka kwakungabangalisi lokho na umama akagugi neze kanjalo nobaba ngeke kungabibikho neze izinwele lezimpunga kungabibikho imibimbi ebusweni njalo babe bahle futhi bethandeka kuze kube phakade kwase ke kungena isono nesono sonakalisa isithombe kodwa isona sikwazi ukumisa inhloso kaNkulunkulu. UNkulunkulu ngeke ehlulwe ngakho manje ke ngoba isono sangena wesifazane wazala wesilisa kwakungowesibili indlela ephendukezelwe uNkulunkulu akazange yamdale ngothuli lomhlabathi ngezandla zakhe okuqobo kodwa owesifazane wayefanele akulethe ngocansi. Kwase kwenzekani-ke na siyenza kuphi imizimba yethu na kusukela othulini lomhlaba leyo khalsiyami lelo pulangwe leyo potashi uNkulunkulu ayekwendlalile kusasetshenziswa ngolunye usuku okuncinyana kwakho kokugcina kuzosetshenziswa nya kunjalo inqwaba yamapulangwe izoya phansi kodwa uNkulunkulu usalokhu enza umuntu ngothuli lomhlabathi futhi ufika kulomhlaba ngaphandle kokuba nesizathu. Noma ngayiphi indlela wena akukho ndlela nhlobo obunayo yokuziletha wena lapha uNkulunkulu wakuletha lapha khona ke uma isono sikonakalisile futhi uNkulunkulu angehlulwe khona ke abantu beza emhlabeni ngendlela ephendukezelwe kodwa noma kunjalo amapulangwe kaNkulunkulu lisasetshenziswa ipotashi calcium nezinto uvumela kuba sikudle futhi ngezakho ulimi emhlabathi nangezithukuthuku zebunzi lakho yoziphilisa kodwa umuntu ufika ngokufanayo ncamashi impela nje uNkulunkulu senayo inhloso yakhe emqondweni wakhe. Manje kwenzekani na uma umoya ongcwele ungilethile mina nawe kulomhlaba kulokhu kusa noma wena nami njalo kulomhlaba futhi wasenza saba yilokho esiyikho ngaphandle kokuba nokuzikhethela siza kulokho esiyikho ngaphandle kokuba nokuzikhethela. Uma angenza ngaba yilokho engiyiko ngaphandle kokuba nokuzikhethela futhi lokho ngenziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu futhi ngazalwa nokho ngesenzo sesono uNkulunkulu asivumela kuba senziwe isenzo esiphendukezelwe ngomshado ongcwele kubaba nomama wami futhi ngiza kulomhlaba futhi ngiyilokho engiyikho okwedlula konke ngomusa kaNkulunkulu futhi ngaphandle kokuba nokuzikhethela. Angangivusa kakhulu kangakanani ngezinsuku zokugcina uma ngenza ukukhetha na? Manje umoya ongcwele awukaze usuke emhlabeni, usesemhlabeni futhi ufukamela phezu komhlaba. Zanini kimi nonke nini nikhatheleyo nenisindwayo? Nonke nina impahla yokwakha enakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, ekhala, ebize, eqomisa. Futhi uma umoya ongcwele uqomisa futhi siyabuya bese sithi yebo uNkulunkulu omkhulu wangenza futhi ngiyakuthanda futhi wena ngumdali wami futhi ngingone sono futhi nginamahloni ngakho khona ke ubeka kimi ukuphila okuphakade manje ke uma enginike ukuphila kuphakade ngokuphendula obizweni lwakhe futhi wangenza ngaba yilokho ngiyikho ngaphandle kokuba nokuzikhethela uzokwenza kanjani angangivusa kakhulu kangakanani emva kokuba sengenze ukukhetha futhi ngagcwaliswa ngomoya ongcwele na umoya ongcwele ungukuphila kukaNkulunkulu qobo futhi ungeke usalahlekelwa yilokho kuphila kunoma uNkulunkulu engalahlekelwa nguye uqobo igama livela egameni lesiGreki elithi zoe ngibanika ukuphila okuphakade noma yini eyayinesiqalo ineziphelo yilezo zinto ezingenasiqalo ineziphelo senakena cabanga ngalokho na uNkulunkulu oyinkosi enkulu uthingo lwenkosazana ezibhakabhakeni sizosho kanjalo ngemimoya eyisikhombisa kaNkulunkulu obomvu uthando liphelele emva kwalokho kufika uthando efiliyo kusuka kwi-agapao kuya othandweni ifiliyo lolo uthando nalo ngomkakho uma enye indoda ibiyomthuka ubuyodubula ubuchopho bayo niyabo ngoba kwakha umona kodwa lolo uthando efiliyo uthando olungolwesibili bese ke kufika inkanuko yomfazi wenye indoda bese ke kufika ukungcola niyabo kuvele kuphendukezelwe kodwa lonke lolu hlobo lothando lwalunesicalo kodwa lapho lolo lwangempela uthando lukaNkulunkulu lwangokoqobo ebengikhuluma ngalo lungena esidalweni esingumuntu ngokuzalwa okusha ezelwe ngokusha lwalungenasiqalo futhi aliyukuba nasiphelo khona ke usuyindodana kaNkulunkulu nendodakazi kaNkulunkulu lothando lwakho lusezintweni zaphezulu uthando efiliyo luyokwenza udubule indoda ngokuthuka umkakho uthando yakaphawu luyokwenza ukhulekela umphefumulo wayo lahlekile yilowo umehluko ngakho ufanele uzalwe ngokusha uma lokho uma kukhona uma nje uthando lobungani ngingowe Assembles ngizothi futhi ungowe Church of God mnumzane usho lokho futhi ngithi impela sinobungani obumangalisayo inhlanganyelo lokho akusikho kwamanje ngiyazi singamahlelo ahlangene lapha kulokhu kuza kodwa bazalwane lena akusiyo impendulo egcwele lena impendulo yobungani nenhlanganyelo kodwa kuthiwani ngokuNkulunkulu na niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na uthando yakaPaul wehlukile othandweni ifiliyo uthando ifiliyo luyini siyahlangana sizindle ndawonye bese sithi yebo singabazalwane lokho kuhle xhawula isandla sakho impela ngani ngingongakhethi hlelo impela izinyoni zophapha ndawonye yilokho esifanele sibe yikho ngiyakuthanda lokho kuhle unephuzu elihle lapha kodwa lokho akusikho konke okwakho mfowethu sifanele sibe nento ethize phakathi lapho esidonsa kuyo yonke into emhlabeni kuya kulowo mdali ngaliya kulowo osinika kuphile kuphakade ofakale calcium nepotashi akunendaba ukuthi kuba kudala kangakanani ukuthi kuthola imibimbi kanjani ukuthi koma kanjani noma ukuthi kugula kanjani uNkulunkulu wazi onke ama-ounce akho wakuqala esikaleni sakhe ngaphambi kokusekelwa komhlaba futhi ngafakwa kuphela kulokhu ukuba ngenze isinqumo futhi ngenze isinqumo sami kuKristu futhi akukho bonke vele bese wagwaba kwazi ukungivimbela ukuba ngivuswe ngosuku lokugcina futhi ngenziwa ngomfanekiso wakhe kodwa ngaphandle kwalokho kuphile kuphakade lokhu kuphila kwenhlanganyelo kuyoshabalala kwakunesiqalo kuyoba nesiphelo kodwa ngokuphila okuphakade kungeke kwafa njengoba iphakade lingafa lona uqobo futhi yini iphakade na indingilizi ephelele engenasiphelo nje izizungezayo wayeqala eyibeke ngapha ngalendlela liyohamba lidabule etafuleni kwiphansi emhlabeni kuseyindingilizi ephelele futhi uNkulunkulu wayengenasiqalo noma wayengenasiphelo futhi lapho efaka lowo moya kithi kule nyama ayifuka mele emhlabeni nothando lwethu ifiliyo selube sendaweni lapho lweqiwa uthando iagapao kona ke sinokuphila kuphakade kwelikhalsiyami nepotashi eyondliwe futhi yafuka nyelwe emhlabeni futhi angakwenza kangakananike uNkulunkulu owakwenzayo aphinde akuvuse futhi na ngakho ke ufanele uzalwe ngokusha ngihlezi ekudleni kwasekuseni lapha esikhathini esingeside sedlule abefundisi ababili nje mina uQobo nomshumayeli we-Methodist hhayi ukudla kwasekuseni kwakuyilunch encane sasino ice cream ndawonye kanye ne-4H Club yase-Kentucky babekhombisile ukuthi bona ohlelweni lo msakazo ukuthi babephelelise umshini omncane owawukwazi ukukhipha izinhlamvu zombila njengoba nje uzitshala ensimini bathi thatha isaka elilodwa elikhule ensimini nelinye elenziwe ngomshini wahlanganisa ndawonye wawungeke wahlukanisa omunye komunye zitholele ongagcwala isandla kulowo nalowo uxubanise ndawonye ayikho indlela yokuphinde ukusho futhi niyabo benza isinkwa sombila esifanayo uyo kwenza iphalishi lombila elifanayo uyo kwenza izinto ephelisi zokusanhlamvu ezifanayo unenani elifanayo lepotash calcium nakho konke okunye okungena kugo yonke into ikhona phakathi lapho ngisho nenhliziyo yohlamvu isikhumba esingaphandle kuphelele nje ngisho lasendlini yokucwaningela wawungeke wahlukanise futhi usho umehluko indlela kuphela abathi uyoke uwazi ngokungukuwutshala malibongo igama lenkosi akunendaba ukuthi kubukeka kuyikho ngempela kanjani umfowethu kuzofanele kube nalokho kuthinta kukankulunkulu lapho ukuphila okuphakade futhi lowo unkulunkulu awutshale ensimini futhi wazenza yena uQobo uyavuka futhi lo owenziwe ngumuntu akunendaba ngakho izinhlangano zethu ezenziwe ngumuntu inkolo eyenziwe ngumuntu isalokhu ingamaqabunga umkhiwane avela ensimini yasedeni kusoze kwasebenza umuntu aze azalwe ngokusha ngomoya kaNkulunkulu futhi abe nokuphila okuphakade kubo bangani abangabe fundisi ngithatha isikhathi senesiningi kakhulu kodwa ngifuna ukusho lokho ngaphambi kokuba ngihambe nginishiyele lokho njengomfowenu lowo onithandayo manje khumbulani nje lokho ukuphawula ngaphambi kokuhamba esikhathini esingeside sedlule kwakukhona indoda enkulu ingcweti umfo semncane futhi wayengadlala kanjani wavele nje wacwilisa umhlaba ngomculo wakhe futhi wayeyingcweti enkulu yawo ngakho ngobunye ubuso wayebungaza izinkulungwane eziningi zabantu esizweni esithize engilandi futhi bamangala kakhulu ezingcwetini ezinkulu nca zonke indawo zonke labantu babe emva kokuba esedlala iconcert yakhe noma umculo wakhe babedezuluka futhi beshaya ihlombe futhi bedlebeleka kodwa baqaphela insizwa ayizange kunake ukushaya kwabo ihlombe yelokhu ibuka phezulu futhi babedezuluka futhi nje beqhubeka kakhulu njengoba babengenza ukubavumela bamazise ukuthi bawuthokozele umculo wakhe ukuthi wayeyisihlakaniphi kodwa wayelokhu ebuka phezulu futhi bamangala ukuthi wayebukani kodwa phezulu le kuvilando sesitezi yesiphezulu uthisha omdala ingcweti wayekhuphukele lapho wayelokhu egcine amehlo akhe ukuba azibuze ukuthi uthisha oyingcweti wayezothini ngakho wayengenandaba ukuthi bathini kuyilokho uthisha ayekusho uthisha omkhulu omdala ingcweti befundisi bevangeli masingaqapheli le mikhankaso emikhulu nokushaya ehlombe kwabantu gcina amehlo akho ebheke enkosini ngokuba yiyo kuphela engasivusa ngalolo suku asikhuleke baba nkulunkulu lokhu okuluhlaza okuphawula okuncane okuvela kumuntu onovalo kodwa ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi ngandlela thize kuzongena ekujuleni kwenhliziyo yabafo wethu nodade wethu ukuthi bazoqonda akwenzi mehluko noma ngabe bacabanga ukuthi sifanele sibe nalolu hlelo lwe-television noma lokho noma okunye asigcine amehlo ethu ebheke enkosini khumbulani ukuzalwa ngokusha kungokuba nalolo thando oludlulele futhi sazi ukuthi sendlulile kufeni sangene kuphileni sinokuphila kuyinqwaba nokuphila okuyinqwaba yilokho okuchichimisa into ethize uNkulunkulu ayifake esidalweni sengumuntu futhi makuthi thina njengabe fundisi kulokho okusa njengoba sibuthene lapha ngalombuthano omncane masigcine imiqondo yethu isenkosini sazi ukuthi yiyo kuphela engathumela umoya ongcwele ukuba ufukamele ngalolo suku lapho le bhomu enkulu ye-hydrogen iyoshaya umhlaba futhi uzobuyela futhi ogwadulo oluphaphathekile uNkulunkulu uzoqala kabusha konke futhi kuzofika nalabo bantu owenze isinqumo imizimba yabo izobe ilele lapha lutho kodwa ibuyele kwipotashi necalcium ipetroleum kodwa uNkulunkulu wasezulwini wathatha umoya wabo angababuyisela njengoba babenjalo futhi lokho kuphela kuyisithunzi senegative yesithombe esizothuthukiswa ngolunye usuku lapho uJesu efika khona ke siyombona njengoba enjalo futhi sizokwazi njengoba saziwa kuze kube yileso sikhathi sigcine siyizinceku ezithembekile sibuka phezulu egameni likaJesu amen ngiyaxolisa kakhulu ngithathe isikhathi senu esiningi kakhulu futhi sekuvele kugama nqe ihora lesishiya galelonye ecishe futhi ngiyanibonga kakhulu ngizoya ekhaya masinya futhi ngilungiselele umkhuleko futhi ngabagulayo kulobo busuku uNkulunkulu anibusise